early votingka waxa uu xalli la ogol yahay in dadku ay codkooda sii dhiibtaan inta aan la gaarin maalinta doorashada. Sidaan ognahay 8 bisha November way maalinta doorashada oo codbixintu caadiga u socoto meel walba ka dhacayso Mareykanka. Laakiin ka hor gobollada intooda badan waxay leeyihiin in ama boostada la dhigo inta la dalbado warqadii codeynta ama la tago goobaha doorashada meelo kamid ah oo furan ilaa iyo October bilowgeedii meelo badan oo furan, meelahaas in codbixin uu qofku kasii dhiiban karo intay codbixinta la gaarin rasmiga ah.
Marka la yiraahdo codeynta xilliga hore ama waqtiga doorashada kahor in qofku codeeyo, maxay ugu kala duwan tahay labada xisbi?
Run ahaantii horta laba siyaabood ba ugu kala duwan tahay. Midda koowaad, xisbiyadu waxay ka tilmaan qaataan dadka isu soo baxaya oo codbixinta dhiibanaya inta aan doorashada la gaarin oo xilliga hore ah. Tusaale ahaan, 2008 madaxweyne Obama markuu tartamayay, waxaa dhacday in dadka koonfurta degan, gobollada koonfurta Mareykanka degan ee madowga u badan, inay aada u soo baxeen, aada u codeeyeen. 2012 sidaas oo kale si aan laakiin bay u codeeyeen. Walwal baa ka jiray dhinaca dimuqraadiga in madaxweynuhu soo bixi waayo xilliga, sababtuna waxay ahayd xamaasadii iyo rabitaankii madaxweynaha loo hayay inuu meesha ka baxay dareemayeen. Marka waa lagu sii xisaabtamaa, waliba xisbiga dimuqraadigu saas ugu sii xisaabtamaa. Midda kale, dadka codeeya xilliga hore waxay u badan yihiin dadka ama aqoonta badan leh ama dadka shaqooyinka maaragtay mashquulka aadka ugu ah oo iska danyarta iyo u badan. Dadka shaqaalaha ah iyo maaragtay dhammaantoodna waxay u badan yihiin dad taageera ama ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo codkooda uu ku xisaabtamo xisbiga dimuqraadigu. Marka sidaas awgeed, xisbiga Republicanku gobollada ay ka arrimiyaan inta badan way xadidaan ama saacadaha yareeyaan ama maalmaha la codayn karo oo ka horeysa xilliga yareeyaan, si dadka ama shaqada ku maqan ama magaalada ka maqan ama socodka badan ama aan caruurta wax ka reebo haysanin si aysan u codaynin oo maaragtay aysan ugu codayn xisbiga dimuqraadiga.
Marka maxaa lagu ogaadaa codeynta xilliga hore? Tusaale ahaan, ma la saadaalin karaa musharaxa ugu codadka badan oo kale, sida hadda warbaahinta qaar ay bilaabayaan inay ka hadlaan tirada codeysa, mise waa la qariyaa tiradaasi ilaa iyo inta codeyntu ay dhamaato?
Maya, wax walba oo codeynta ku saabsan waa wax public ama dadweynaha u furan, waana lasii sheegaa tirada codeysay, tirada dadka ah codbixinta dalbatay in la siiyo warqadihii. Meelaha qaarkood warqadaha laysa siiyaa, meelaha qaarkoodna waxaa la tagaa goobta dadka dalbaday iyo dadka codka dhiibtay intaba waa la sheegaa. Hadda Hillary Clinton waxay aada ugu faanaysay oo ay lahayd dadka codbixinta xilliga hore bixiyey. Marka la eego, waxaa muuqanaysa inaan adkaan doono sababtoo ah cod aada u fara badan baa dadkii durba dhiibteen. Taas waxay muujinaysaa dadku inay xamaasiisan yihiin, inay danaynayaan. Laakiin markii ay dadka khubarada u fiiriyeen, kama maleeka isu soo bixiyey madaxweyne Obama codbixinta codeynta xilliga hore ah la siinayay iyo wax u dhow midna maaha. Laakiin iyadu dee si dadka ay u gubaabiso gobollada weliba codbixinta codeynta xilliga hore leh oo la isku haysto sida Ohio iyo ay ka mid yihiin, ayay waqtiga iyo cagta ku badisa North Carolina iyo gobollo kale wasasa. Marka meelahaasi aada u tegeysaa, dadkii waxay oranaysaa intaan bin la gaarin xilliga codeynta codkiina sii dhiibta.
Ugu dambeyntii, gobollada hadda la isdhihi karo isbedelaa ka iman kara, oo tusaale ahaan ama marka hore xisbiga jamhuuriga ah oo laga yaabo in dimuqraadigu ay ku xoogeystaan ama dimuqraadiga ah oo laga yaabo inay jamhuurigu ku xoogeystaan, kuwe kamida ma jiraan gobollo farta lagu fiiqayo?
Gobollo horta waxaa jira dhex taal iska ah inta badan oo ay kamid yihiin Ohio iyo Florida, oo hadba dhinacay u jinjeersadaan oo ay codbixinta ku badiyaan. Laakiin gobollo waxaa jira aan dimuqraadigu awl gaari jirin, sida tusaale ahaan Arizona oo kale oo la isku haysta hadda oo cid kasoo guuleysan doonta aan la ogeyn, North Carolina oo labadii jeer oo Obama tartamay midna u codeysay midna ka codeysay ayada lafteeda dhinaca dimuqraadigana u jinjeersataa hadda loo badinayaa. Gobollo saasoo kale oo badan ayaa jira oo maaragtay dhinac u jinjeersaday ayna awl u jinjeeri jirin. Waxaa kaloo jira gobollo weli aan la hubin, sida hadda Ohio kale oo ay muujinayaan saadaasho ay muujinayso in ay isu dhow yihiin labada murashax iyo codadka ay kala haystaan oo dadka la wareystay ah.